anashilanda wherever
Nicky Wonder is the writer
wherever
Alpha on the beat
wherever
kabira munange yande sasiri damu mulaba Bonzi jukira bitakolanga enakumuli nebulo kunzita Twaberangawo pola pola nga tulwana okuba bulungi Teyandekerera yampabula nga nsobola okuba bulungi Na buli kimu kye twakolanga galimanyi ge nsobola okuba bulungi Mukama musasire omusonyiwa mu byonna ebyasoba Tuli kujukira
wherever
Nseri kujukira
wherever
Ndi kujukira
wherever
Nseri kujukira
wherever
Tuli kujukira
wherever
Nseri kujukira
wherever
Ndi kujukira
wherever
Nseri kujukira Ebibi byakoze ntoko naye mukama nsabye omusonyiwe N'ebirundi byakoze ntoko sinzira kw'ebyo osobola okusonyiwa Mpulira fanze obulumi nkole ntya bannange Nibeera ontyanze ondesewo munange Ndikola kiyenze obwomu ondesewo munange Sanyukana nize Ngampe sanyonde sewo munange Abe mikwano munyambo Vula mubukwa uvanange Na yae mukama Wendi mule seno tuala mubanze Oh, tuli kujukira
Wherever
Nseri kujukira
Wherever
Ndi kujukira
Oh,
wherever Nseri kujukira
Wherever
Tuli kujukira
Wherever
Nseri kujukira
Wherever
Ndi kujukira
Oh
wherever Nseri kujukira
Wherever
Kasubire bambi Mubula mubula landi Da mukulaba
Zire mukulaba
Sanyule wampanga Netaka zire mukulaba
Zire mukulaba
Ebiro njibia yankolera Sisobode kumweba zanzire mumulaba
Zire mukulaba
Mugula mubugotanye Netaka zire mumulaba
Zire mukulaba
Tuli kujukira
Wherever
Nseri kujukira
Wherever
Ndi kujukira
Oh
wherever Nseri kujukira
Wherever
Tuli kujukira
Wherever
Nseri kujukira
Wherever
Ndi kujukira
Oh
wherever
Nseri
kujukira